mapenzi kanipofua, kiziwi mikanifanya. Amini, kugombana ni kawaida, nyumbani wanakazana, ndivyo inavyotakikana. Subutu, aibu na laana. Nimekaa toneshwa kidonda machozi kulowa siku kucha. Hey, nimekaa huzuni moyoni pakwenda sioni ilakomi. Mie, 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 sikutaki tena, my lover.
Oh, na, na, na.
Nami sikulili tena, my lover.
Oh, na, na, na.
Wala sikuwazi tena, my lover.
Oh, na, na, na.
Ila kwako minasema, asante sana kunitema,
my lover.
Oh, na, na, na. Asante sana kunitema, my lover.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Asante sana kunitema.
Akufukuzae, haneni ondoka. Ukusinye, ukachoka. Chunga utu kukutoka. Nimekaa shwa kidonda machozi kulowa siku kucha. Hey, nimekaa huzuni moyoni pakwenda sioni ilakomi. Wacha wacha waseme ninaumanga. Wacha wacha waseme bora furaha. Wacha wacha waseme maziwa lala. Wacha wacha waseme bora furaha.
Sikutaki tena, my lover.
Oh, na, na, na.
Nami sikulili tena, my lover.
Oh, na, na, na.
Wala sikuwazi tena, my lover.
Oh, na, na, na.
Ila kwako minasema, asante sana kunitema,
my lover.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na. Asante sana kunitema, my lover.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Asante sana kunitema.